Man.
Yeah.
What kind of weight is this, man?
What be the problem, brother?
Dopki. Yeah. Blowing jets kwenye trap, call me Rasta man. Kwenye chain, watcha kui hog past the blunt. She ain't your bitch, don't kiss the blunt. Kwenye trap, juu yangwai, tuko juu yangwai bro, juu yangwai sis. On the high grade, tuko four lead. Juu yangwai, tuko juu yangwai, tuko lead, yeah, niko high, oh my. No lie, uliza ata octo niko most high. Counting blessings thanks to the most high. Madame wana ni die, ati niko juu. Now I say ati wana die. Natumia juu. I got hoes for days now. A blana day keeps the devil away now. I'm with my bros, with all the smoke. Kwenye trap tuki roll a piece of stones. Tuko stone, but still tuna stone. Dream a light, light the blunts. See your right to the left, zina pass. Let the blunts come through. Ukipa, see what pass too. Tuko 12, blunts nika 32. Akuna nyaru, ni mambicho tu. Green on a bicho tu. Nasikia, kiki hit, kicho tu. Hey, macho zimenyanya niku iva yo. Nite zero, zi menishika yo. Hey, Nicky chain, so pitisha yo. Kwenye trap, juu yangwai, tuko juu yangwai bro, juu yangwai sis. On the high grade, tuko four lead. Juu yangwai, tuko juu yangwai. Tuko lead. On the high grade with the maze. Yeah.
Stoned, niko juu ya ndome. Ninapenda medi, ninapenda zone. Meditation, mtu wangu niko zone. Hallucinations, nakwambia niko zone. Hold up, roll up, ikyo kingdom kikam. Let a light up, kingdom kikam. Kama rasta man, I want more dawa. Niko na kilaita man, uko na kidawa. Aya bas kikam, nina meza mate man. Ninataka puff man, niko nja ya ndome man. We've been talking about it, legalize it. They deny what is holy, habits holy. Father Lord, thank you for the holy hub. Father God, usikubali kinipeleke rehab. Edeni nipatia prescription ya 420 daily. The reason niko na kireda, nilipaka macho reda. Penye napenda drain, nashindanga meditation daily. Na nikihalusine na kuanga paranoid to be deadly. Dome, juu ya ndome. Medicated, na kuanga always medicated. Hallucinations, utanipata 420 niki hallucinate. Nikiingia meditation, cloud 9. Hiyo ndo chilling spot. Ndome, niko juu ya ndome.
Kwenye trap, juu yangwai, tuko juu yangwai bro, juu yangwai sis. On the high grade, tuko four lead. Juu yangwai, tuko juu yangwai. Tuko lead.